Asubuhi tukukicha, minazianza pilika, mchana kutwa kutafuta, ni kutunze langu uwa, na uzuri ulonao, na kwache nyumbani peke yako, roi na niuma mwenzio, na tumani nishinde kando yako, na uzuri ulonao, na kwache nyumbani peke yako, roi na niuma mwenzio, na tumani nishinde pembeni yako, mina pata homa,
jiani na watu kisi mama,
na roi na niuma,
soko miguru umechelewa,
mina pata homa,
jiani na watu kisi mama,
na roi na niuma,
soko miguru umechelewa,
samboi ra kurose, sumuka nevye uye kutali,
kutali,
jichunge mama, sitopenda ni kukose mpenzi we samboi rakuruse sumuka nevye uye kutali
kutali
jichunge mama katu sitopenda ni kukose mpenzi we ulisa juwa mina kujali sana doma na moyo wangu neni uma na kuomba kipenzi chunga sana mana wapo wasopenda kutona ulisa juwa mina kujali sana doma na moyo wangu neni uma na kuomba kipenzi chunga sana mana wapo wasopenda kutona wakijipitisha kutwa kucha
mwambiri kwangu mshafika
usidanganyike na zao pesa
mwamba na magari
hey, wakijipitisha kutwa kucha
mwambiri kwangu mshafika
usidanganyike na zao pesa
mwamba na magari
Samboira kuruse, sumuka nevye uye kutali,
kutali
Jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we Samboira kuruse, sumuka nevye uye kutali,
kutali
Jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we
Samboira kuruse, sumuka nevye uye kutali